assalamu alaikum sakira fulbe tawabe der radio plakodnaru e bale meden whatsapp abdullahi bombia mi yamana on sanne fofo modon e kettinade habaruji fa yago yewtereji yuwoji daga radio plakodnaru e mi woni chawru hannem chawru to kanko dotijmede mawdo ma alate dini an tirtedo alaji ali baba cede mi yidi men gadda yewtere sedda gan kolati bibbe leydi niger fulbe e molataki pullo fu ko tawa der chawru be godi tabarego ne be kocci illa duubi boyde no watta ko tawa e be anniri e be jokkondire e be jogondire e be ballondira to en dari dabarne woni ne nyalade do kadin habaru belmu wadi der dabareji din en gang ardangal jonkan dabarne en kadin kanko alaji ali baba cede kanko woni ardinado dum kanko woni kebdo dum to en jidi biye kebbando en do kanjum woni dume hala kanka juuti on kaabi on pamay iru meno min alaji ali baba cede min wondi men gaddan yewtere kebon pamon ko woni don e mi sutoraa ndu taw no alaji ali baba cede o laati do horebe radio pulaku ayo goto mi holla on wakkati fu baka majjum to en dari kautal durobe leydi bene biyetengal anupe liccal mudum commune chawru o tawa der walde nen e o tawa du fa hannen der walde to en koji kautal julabe leydi bene fa hannen du o laati tawa do der horebe kautal biyetengal annal pulaku dum woni ko pamume ko heewi non don en ko laati wobbe e anni tawte ko minum men anna na ko men jegi jegiti ngasi sanne on fu on jettama alaji assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
alaji fofo mede
alhamdulillah abdullahi bambiya fofo ma alhamdulillah
noy doguduji dogango lenyol
wala alhamdulillah allah yettama sanne
ayo madalla gonga men nani der chawru do onon latibe yoybe leydi niger ko e tawa do jonkan daga pullo hausanke germajo on godi don dabare gon koccudon hakkune modon dabarne mi yiday innugo gammi anna noy paminira mi dum himbe noy pamin ten an on farming en no seta
to ko pamin mi ni mi da salmina he alislam en fuf gam halaka kalatanka wana mi wi a fulbe tan kan ardangal ardinamigal ardangal non bibbe niger futawabe do chawru Allah majjum nanudo audio o pullo e kaado gorko e debbo fay goto wala mo ittumi fuumi do jowta do mi yetta do mi yettima do andu nando moddere de do mi noddema dillooda garda e do golle ma Allah wadane barke
amin
Allah yaru golle ma da yeso hettinibe do fuumi de yetta be sanne ko laati bofol fuumi do dabba be yafa amma indino fala hala farniser niger ni insha Allah mimmi bi niger sample sam hande tawami do ngese de mamiraabe an demata e de babiraabe an demata e de minirabe ngonde ma hande no tawa leydi birni no tawa tombo belle do suudu baba insha Allah wuro inna hebaba tawa hande to tawa kambe do wurube ben tawa no fofa kambe do be tawa e de leydi tammu agi e leydi sayi don do fu wuro no alhamdulillah amma hana don paden to paden landal landida gal do insha Allah minen bibbi niger midon godi kautal gal min gadi potal gal min godi min ardina bi niger goto to ardangal galdu gal daray pullo gal daray kaado lenyol fu gal dar min leñi tati min goni do hande e do der chawru do latibe no buri do e de leydi chawru di no buri do e de sembe leydi bene leñi tati no midon godi mi wi'a enen fulbe hande wonbe no kala be mi wi'a germabe mi an hausan ko en don min dari min jodi ki min gi'i to bi himbe tawa fu no kaani jodo pota lato no godi ardibe ardido o kanko himbe ko himbe fu kawrata jokka di min dari to noy watta ko tawe dun lataaki torra gam hande seni e gi en dartida laamu fu ande bala mu leydi no hino dartida laamu wadan opposition wata no wodi torra sako enen hobbe to do min dari min di ko buri en cuube lenyol fu laamo wakkati mu jippo hokka wa to alhamdulillah der majjum minen enen fulbe en kebi munyal enen hausan ko be en kebi munyal en kokki germabe jiden be ardo insha Allah be arda kede wakkati mabbe foti en jettibe Allah dube barke gam wakkati fa he tagado don jarda horde worre to so nangi horde makko o yari o faddani ma funo hani jettam be noddi kambe germabe gibe gidi bi jiam enizer fu to mi so gonga mi anda ko be noddani amma ko jehumi mi faami be gito hande ko be noddi woni ibe eela hande be kokkiti wakkati mabbe yottake fa yawti amma be eela ga Allah hande jeybe horde kokki horde alhamdulillah horde de min jodi gedo alkawal ko min aduno arande wi amma to fulbe godi horde de to horde de en gadi leñi meden fu gari kawri Allah majjum be gito horde de fulbe adatane fulbe dum mi yetti be tawabe don he hoddi be hubbe gi kambe min be joni dongal gal mi eeli pula ko mi be accabe ya dum wada sawara min darta mo min kokkata kambe dum mi yetti be yo hubbe gi kokketed wala sana min dimi jabi mi jabiri barke Allah he majjun Allah hewtinani minen du horde de nyande min juttini min kokkita hawsan ko e mi sikka ala kawal gal min gondi mi den jokki kangal woni gal nanda hande juttiden do hande be lati ardinaado e de leydi chawru fu bibbe Niger fu wana pullo wana kaado dum woni ko alkawal mi adi ko kam insha Allah landa landida ko bawmi halande ma e majjun nonni mi do yetta nanunobe hebe nanay gando wodi himbe latibe nanay dun juhi mi do ela be munyal he nanube mi do ela be munyal he hoddi be fu mi do ela be munyal mi do yetta be lando yaru golle yeso
amin ya Allah to hausan ko be germa be fulbe juwebe leydi Niger e woniri der jeede chawru kan hebi wadi walde ne mila hanne kan dun buri dubi joyi hannem a hokkama ardangal waldere ne na kauta leñi di em inne leydi Niger ume woni anko milda bawata ko beedi e kautal ngal en lati dun ko wawta ko nafi bi leydi Niger tawado der chawru do germajo hausan ke pullo
to ko baami beedude ni
durwanta ko kaban
durwanam mi ni leñi di fudi pota peccigo han acce gam adunaaru hande ko buri tampingo himbe frontier hakkune leñol e leñi do ko kay fukerol mi de yidi mi itta dun der leñi di fumi di mi itta pullo e kaado e o he o mi de yidi mi itta dum ni be fu laato inna goto baba goto aran ko burmi doggande ko jidumi nonne mabbe den didi mi do doggana ne sen tawa leydi janandi fu anda kono kodo non no tawa fu na anda ko to sembe mudun haade leydi janandi don tatabel mi do eela himbe to tawa fu gam Allah wakkati mo gonde ni do humi durwan ko moy wada derol mun dum gol hani wadude den ko heddi mi do eela kala tawaado dum fu timno sen wodi suka e mudun jangene suka e mudun dum woni ko milumi mi he hande wakkati am mi eela potal mi eela himbe kiriyo laato andita de ado woni leydi fu andita leydi di gonda di tinoda anda no jodorto an jokka sari amayri insha Allah
kawtal ngal wakkati ngal wadano arande den biida germabe kannu subuno dermudun chubuno don goddo arjin don hannen on fu on jodike fulbe hokkama to fulbe du to gaynoy moy nun jabata horde
e to arande min gadir ko germabe chuba president fu fulbe deka vice president min latino vice president gal to gommi hande do place am mo gonno mi eggunon ko tumi yeso to den kambe hausan ko be gada tatabo amin kambe gada deuxième vice president to joni ko Allah wadi min kokka fu kambe germabe joni kambe jabi vice president kambe du to joni hausan ko be fa han jokki he mabbe to seni min jottini fu se Allah jabi hausan ko be kande min gokkata kande no kan dawrata laato kande du president jokkobe amin fu jokka dum woni alkawal gal min kabbidi min eela Allah wallahi min yottinde ngal
kawtal no gadno don arande den daga arande den fa ardin don germajo hakkune mudun barkeji di enun nati di manida ko pamuda ni ko hollata no walde ne gadol mudun gasi
e barkeji natu di woni dum hollimi yide seni germaje memama fuppulle non memama kanto germabe kebi goddum fu be noddami minen fulbe idun holla wiide minen du seni mi memama be memama se be do memam be memay dum holla yide mi don andi ko leñol gol fu mi fu no kure de min juroy dambugal gotal min juroy min natire dambugal gotal mi don burtoro gotal dum waddani min potal dum woni ko andumi ko dum beedi insha Allah
to ngodi jama jama nuje le on jalon tirana
neddo fu mo goddum hebi kujje tati woni duniyaru go kay nyaw kan woni mayde kar joranto mayde didi lamru tati dewgal kujje de fu goto fu kebudo gongel fu min jaham min ballodiram min kokkodiram fa kulli hali wala no buri fu non wonno min gadirta do insha Allah
barke walde nen chawru do tan harata na barke on e yaha leydi Niger
barke on wayaade leydi Niger gal seni ado woni Niger sa juwe Niger a wari a tayi bibbe Niger no poti fu barke on wadi seni ado woni de leydi di a juwi do he barke leydi di kebda do a hoti ton ado wayi horude barke on gam wakkati neddo ummi no yafu no andi be acci do no wodi goddo seno dillan ya hollima ne am fa ado wayi wadande dum moddere e do inde potal gal donne ay am barke o yehi faato wodi du kambe he ko e mabbe wobbe no don no nyemmina me iri ko min gadata no gadado don mi mila dum do fudul lati ke barke insha Allah
to der siire chawru na jeede chawru e wodi kanankobe latibe fina tawa daga law kan woni do laamu du na on don hakkune modon noy worri
e to laamu no andi min sanne gam laamu laamido amin fu gonnodo germaje laamino do fu kala ko be gidi hebi be Niger fa yi ama kambe kaaja fu ibe jaabe mema joomu ibe jaabe kolla don ko be kaaja he mudu fu e baye hollude mawdo o be gi'a e do inde laamaare maada ko Allah hokkima ko himbe ma kokkima miden gidi dun do insha Allah dun du idum wondo laamu no andani min hakika
onin mimila awat an dubi hane joy en der ardangal ngal
mi do ela don Allah insha Allah don alkal ko min kabbi dubi insha Allah kewto dubi fu insha Allah kan joni ko mimila ta Allah jabi
do yago dubi joy garoji di ume ela ta bilet Niger fu lati
do yaade dubi garoji di ni ko ela mi bibbe Niger fu dun tinno dum beida potal dun tinno dun tinna potal ga min kay mi ay fu ko yarta himbe yeso swana potal kan adunar du wala fu ko woni dun se wana munyem potem munyem potem munyem kokke dun hinno he potal idum fotta idum badda idun daura dum woni ko elam midun he munyal he neddo funi mido haala wakkati funi do fu hakkilo he bandu neddo maada to en daru qiqen taga to jaru bandi tagaade en daare en fufto duuden en daare en fuko latide lato de linyul gotul dum woni ko kajaami
men jetti sanne alaji ali baba cede an woni ardinado hannen o do ko notorto inne bileed niger tawado der commune chawro do inne ne don gadden yewtarne do nen to alla jabi du radio plako e wonde mo don ko handi wi'e nimbe faminama fu bismillah faminom men non do men jottina mi yetti sanne en biyan kaden fa wakati goddo abdullahi bomja daga chawro mo radio plako adnar fofo mo assalamu alaikum
wa alaikum assalam.